maalmo kadib markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Donald Trump ayaa u sheegay xildhibaanada xisbiga jamhuuriga in uu doonayo marinka muhiimka ah ee maraakiibta caalamiga ah ee kanaalka Panama inuu dib ugu soo laabto gacanta Mareykanka isaga oo leh in maraakiibta Mareykanka aan loola dhaqmin si cadaalad ah.
China essentially has taken it over and we're not going to let that happen.
Kiina urnahantii wuu la wareegay. Mana ogolaanayno inay taasi dhacdo. Uma ogolaanayno inay taasi dhacdo. Waxay ahayd maalgelintii ugu weynayd ee ilaa iyo maanta uu dalku sameeyo. Sharci dejiyayaasha jamhuuriga ayaa sheegay talaadadii in kanaalka uu keenayo khatar amniga qaranka ah. Ted Cruz waa senator ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
Chinese companies are right now building a bridge across the canal at a slow pace so as to take nearly a decade.
Shirkadaha Shiinaha ayaa hadda dhisaya buundada kanaalka si tartiib tartiib ah si ay u qaadato ku dhawaad 10 sano. Shirkadaha Shiinahana waxa ay maamulaan shirkadaha kontaynarada ee dhinac kasta. Buundada qayb ahaan la dhameystiray waxay siinaysaa Shiinaha awood uu ku xanibo kanaalka digniin la'aan. Shirkaduhuna waxay Shiinaha siinayaan jagooyin indha-indhayn oo diyaar ah si ay waqtigaas u sameeyaan xaaladda. Waxaan aaminsanahay inay khataro ba'an ku tahay amniga qaranka Mareykanka. Dhanka kale, khidmadaha sareeya ee marinka kanaalka ayaa si aan la qiyaasi karin u saameeya dadka Mareykanka. Mareykanku waxa uu dhisay kanaalka sanadkii 1914-kii waxaana uu shaqeynayay ilaa iyo 1977-kii markii uu maamulkeeda u wareejiyay Panama. Horaantii bishan, madaxweynaha Panama Jose Raul Molino ayaa sheegay in kanaalka uu sii ahaan doono dalkiisa.
Panama sigue adelante. A Panama no los distraen este tipo de pronunciamiento.
Panama kuma mashquulin ku dhawaaqida noocaan ah. Waxa aanu xulafo iyo saaxiib la ahay Mareykanka. Qiyaastii 72% badeecadaha ka gudba kanaalka ayaa waxay ka yimaadaan ama u socdaan suuqyada Mareykanka. Heshiiska kanaalka Panama waxa uu ilaaliyaa dhexdhexaadnimada caalamiga ah ee marinka maraakiibta, waxaana uu ogolaanayaa Mareykanka inuu soo farageliyo haddii taasi la handado. Eugene Kontrovig waa bare sharciga ka dhiga jaamacadda George Mason.
If Panama signed a treaty with the People's Republic of China, whereby the latter would operate the canal on Panama's behalf, this would be a clear violation.
Haddii Panama ay heshiis la saxiixato jamhuuriyadda dadka ee Shiinaha u ogolaanaya inay maamusho kanaalka iyagoo matalaya Panama, waxay noqon doontaa xadgudub cad. Si kastaba ha ahaatee, ka warran haddii Panama ay beddelkeeda u ogolaato howlaha dekedda shirkad ay leedahay dowladda Shiinaha ama xitaa shirkad gaar ah oo xiriir la leh ama qayb ahaan saameyn ku leh dowladda Shiinaha. Si kale haddii loo dhigo, shirkaddu ma aha in ay noqoto mid ay dowladdu leedahay si ay u hoos tagto qayb ka mid ah gacanta dowladda. Senator Moria Cantwell oo ah dimuqraadiga ugu sarreeya guddiga ganacsiga ee senatka ayaa ku baaqday heshiisyo ganacsi oo xoogan iyo kordhinta amniga internetka si wax looga qabto dhibaatada.
The larger issue is we need to understand what are the shortfalls of the current agreement.
Arrinta ugu weyn ayaa ah in aan u baahanahay inaan fahanno waxa ka dhiman heshiiska hadda jira si wax looga qabto caqabadaha ay keenayaan tiknoolajiyadda la cusboonaysiiyey. Waxaan rajaynayaa in Panama ay si aad ah iskaashi ay uga yeelan doonto wadahadallada ku saabsan maalgashiga muhiimka ah ee amniga internetka iyo hagaajinta. Mid ka mid a falanqeeyayaasha ayaa v o a u sheegay in sharciga la soo jeediyey sida xeerka Amerika uu gacan ka geysan karo wax ka qabashada dhibaatooyinkaas. Moria Bozmoski waa hogaamiyaha bartamaha Amerika ee golaha Atlantic.
At the end of the day, it really does come down to investment in the Americas. It's the most powerful tool for countering China's growing influence in the region.
Marka ugu dambeysa, arrintu waxa ay ku soo uraysaa maalgashiga Mareykanka. Tani waa habka ugu wax oolka badan ee lagula tacaali karo saameynta sii kordhaysa ee Shiinaha ee gobolka, maadaama maalgashigu uu horseedo shaqo abuur iyo koboc dhaqaale. Natiijadu waxay noqon doontaa nolol wanaagsan oo ka dhisan gudaha. Waxaad arki doontaa dad yar oo u baahan inay u haajiraan Mareykanka. safarkiisi ugu horeeyay ee caalami ah isagoo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Marco Rubio lagu wadaa in uu booqdo Panama faranta bisha Febraayo.